kuyabonakala, kuyabonakala ma, kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani, siphila kanjani. Kuyabonakala, 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 kuyabonakala. Ay ma, angithi uyazi siphila kanjani, kuyabonakala, 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 kuyabonakala. Ay ma, angithi uyazi siphila kanjani, siphila kanjani. Kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala. Kuyabonakala manje sekuyabonakala. Uphuma njani na uphethe imali engaka. Antwana yami tshela mina udlala kanjani. Ukhalelani kule party yamahotman. Kuyabonakala manje sekuyabonakala. Uphuma njani na uphethe imali engaka. Antwana yami tshela mina udlala kanjani. Ukhalelani kule party yamahotman. Tonto udlala lesigubhu. Nekuhotman nathi ukusiyeka. Eyakutshela phila neyihleva. Simane sibone ngawe ukuthi vele ubona kanjani. Tonto udlala lesigubhu. Nekuhotman nathi ukusiyeka. Eyakutshela phila neyihleva. Simane sibone ngawe ukuthi vele ubona kanjani. Kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani. Ay man, kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani. Asambe eish. Kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani. Siphila kahle. Kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani. Kuyabonakala manje sekuyabonakala. Uphuma njani na uphethe imali engaka. Antwana yami tshela mina udlala kanjani. Ukhalelani kule party yamahotman. Kuyabonakala manje sekuyabonakala. Uphuma njani na uphethe imali engaka. Antwana yami tshela mina udlala kanjani. Ukhalelani kule party yamahotman. Tonto udlala lesigubhu. Nekuhotman nathi ukusiyeka. Eyakutshela phila neyihleva. Simane sibone ngawe ukuthi vele ubona kanjani. Tonto udlala lesigubhu. Nekuhotman nathi ukusiyeka. Eyakutshela phila neyihleva. Simane sibone ngawe ukuthi vele ubona kanjani. Kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani. Ay man, kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani. Asambe eish. Kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani. Siphila kahle. Kuyabonakala, kuyabonakala, kuyabonakala man. Kuyabonakala, kuyabonakala. Angithi uyazi siphila kanjani.